bona o itseng re botsatsa ka marampareile ngwana wa gae tore brexela ko thura mfane o rashile mfane mfane re kotsana go ethile dilezo mfane jo oya 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 oya.
Show.